CK Music promos that
Ida Manamara
GLG double four mama number. My name is Flozo, they call me Septa. My name
was
just in the building. Double four shash. Icha kubarira ponde soka barwa ni na maheta. Mumpate pare na tampo kubara katanda veka. Nine champion ni muchalo mawa undertaker. No time for drama banga chafu manka seka hey. Ati ni mfumo mumona ni mamina. Damu mwena mosana mira mira. Uyu ni kuwe pamulu mwila mwimi. Atuambio rama kofi ndefu na kakulu mwila mwina. Mwana mono mupamba ipompo de mashepu. Nga ipompati unkonki inkopo na machepu. Ala ponye chimina brad na matepo. Pakubu kate tok tewe kutaba mapepo. The outro shesh nimpula mumafunde. Wete kunchira nish mwankole nika pumpe. Bitch nika sinde unkomo muso ukapunde. Anda wapumo kepshe mkebe na lumke. Sopa the distance gamukolo otherwise wala mona kwa tituli muso doma. Kloksha mukoma swaksha kopoma. Pato niwe chika dori sati kakotona. Double four muma number. Big shout out to your kafela. Demon 5 star general and B. Wash doni tiwen Jamaica le kani. Icha kukonka popo na kebande sonta popa kawadi aba 40 soni nkaka naba 44. Wetaling kwa tiso wachi kulidolo wakito wati wanine. Study Steven Eke Eva Siko. Valenjita kurapa Toma Soshi. Kill Matefona temusha sana makofi. Still Kurusa nishichaji mwana ondoshi. Still Gana rapa pa mwati para wapo si chill. Mishangana rile karasa panga ninduka. Nido sena le pepa rinduka winduka. Prakata prashirele maprofisa animbuga. Kateka ponga tipa muli lolo kimbuga. Hey kateka noti na kachunsoba punchline. Itawansa kula njiru kusu. Chiri sunzu mupilolo ni kung fu. Na laba Bruce Lee Lamborghini kuma vum vum. Shish Keti mbombe na snitch kembo wirate mwange ponju tuwa kuponte na pits. Kukuma pa fote pinto pendera rich nga napone na sota baba pomu tende na pits. Magare mane what is in the building. Na kule landa yon safe. Team double four ailelele. I want 44 above tala mungeles makari. Slim tati teri kima zari. Ije mine in GLG boss chef boss sari. Wano mondo si young fly jolly bo. Zimando
skog zina treni hey.
Ichakule kele shandeta shawa kinbuga. Kutasha na leti balibesha pise rinkap. Kuchafya nga teru saka warigetike. Nishini ndora paka topunga na batandala. Pahomu chingola Bansangire njimpa metafo kuchilongo. Manga ya rishani yada mapazu kutino ponya. Narimu question mark. Kale za futino koma isembe nense sango mapaka wabuka wambona. Ha wanchonga ponga na iki. Wasanjita kuru saka bantwara na pama iki. Pamwela na masaiti ya fula na maraiki. Tari na slaiti tarusa last fight. Aso deta shaba puka ndeti. Sila nati sancho pa kwa suka makos. Pada nadi mubu sanso. Kumbika munyu haso. Ndeposa pomu danso. Twaba kufufuma baba shala fika paso. Kucharo twari sofa kare paso. Skile fio bukari kuchira na fika chaso. That's all tolo mate cash flow. Buka na njumpika so windelela lato. Awakaere wakaere. Awant 44 mumpango kuya mkushfuaya. Akapondo pa mkuba. Akapondo na maduza. Akapondo mu... Utpondo twate mwisheri. Ukatandare kweso kochinjani. Shendara mana mabwe boy.
Wakale wa
kumwasiku mkuba pandara matato vero upuba. Ukatanga na fupi pia magaga ture shafuru leri wa kupit wang. Green angu brown ya walakataye mushiri. Tusarakata ukatusanga tule lisha. Masando na magwala kuwendo pamkuba. Pamkuba. Pamkuba.
Pamkuba.
According to training, you're popamba. Fool!
Anyway, you got. Music promos.com.